苦恼。O peño quene anga malai kawa mungu wamefika wanapanda wanashuka na majibu ya maombi wanapanda na wanashuka as you sing this song I want you to trust in the Lord kuna upenyo kwenye anga malaika wa Mungu wamefika wanapanda wanashuka Shuka na majibu yetu
Inua mikono yako kwa Bwana. Inua sauti yako kwa Bwana mwambie.
Malaika wa Mungu amefika.
Sema yote yanakwisha tu.
Yote yanakwisha tu.
Ukinguruma.
Ukinguruma. Baba nguruma.
Oh, ah, yeah, 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 yeah.
Ah,
wanashuka na majibu